che penso lu. E si incagna se si affitta. Cotto i camalaco. Li sala li cuevese. Oh, putala ni culindile. E si insugo si bande. E si insegno saco si ti quaga. Cotto in tessio e amico bisa. Ngihamba ngedwa edolobheni ngibona izithandani zihleka nami bekufanele ngibambe isandla sakho kuleli busuku elikhethekile. I-Valentine Day awukho la kodwa ngisakuthandisa kufuna I-Valentine Day khala ngawe. Inhliziyo yami yakufuna Valentine Day awukho la kodwa ikaza lami lishaye gamalala Valentine Day khala ngawe sengiphuza izinyembeza Valentine Day awukho la kodwa ikaza lami lishaye gamalala Valentine Day khala ngawe sengiphuza izinyembeza. Cause it's a funny. I'm full of soul. I'm gonna be so much. I walk for the mala. No more no good thing. I got it. Valentine Day. I'll call ya. God don't sometimes. I'll go full. Valentine Day. Kalangawe. If he's the only one, I'll go full. Valentine Day. I'll call ya. God because I love me. I'll shake on my love. Ngiyaphila isibongo sakho siphume emlonyeni mawuyakhumbula nami njengoba ngikhumbula wena angabuyakhuluma nami ezinkokweni zakho zangaphakathi. I-Valentine Day awukho la kodwa ngisakuthanda ngisakufuna. Kala ngawe inhliziyo yami yakufuna. I-Valentine Day awukho la kodwa kaze lami